Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana, utisema boss. Ricky, misi tabi Ricky. Fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujueka ni game na kaliwa buyu. Endele kungo young chicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye huniski nigga, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio. Yes of course we run the city yo. Heat after heat taka siki yo. Kichwani haziishi matio. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi watasema na gitapa. So many sacrificed yo adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow dadaza wana chuma tembele. Singezaliwa Mtwara na singezaliwa Mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kina Pele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwaga na chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu nisulika. Ukifosi kushindana nika wafunika.
Kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Konde gang, serikali kuu ya mizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka pisa wa party. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana ana do, splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changusi chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Nikona wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sumu serigari.
Kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pole maker, pole maker,
pole maker. Indo serikali kunda mizuka, kunda mizuka. Kunda mizuka, watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.